Ça, c'est le point. Nilimwona njiani nikadhani amepotea. Sijakaa ya chupa walai singeweza kuchorea. Baby boo, we ni kaa nyota. Na saini na ota na jiyako na meta walai. Ushani bamba na meno kaa pamba please. Nifunga kwa kamba usikote nishinde kwa gamba. I'm the one in love, under one love. So kakupenda hatia then sihitaji bandia na rahia dunia ishafikia. So furahia my dear then dry your tears plus have no fear. Cause no matter the pain I'll still be here. Pamoja mi na wewe, we already dance to this love tune, car timeless. Don't do a time seamless. Speechless, mi ubaki na hiyo feeling nikiwa wrapped under your warmness. We ni car joy plus peace na faith. Have no doubt baby, trust in my love. Kama penzi nikupena what you have then I'll give you my all cause you make it all and worth it all. Mi nimekutungia hizi mistari juu najua uko mbali haulali, so zitafakari tafadhali. Nyumbani sina wifi home so suluhisho my wife. Bila ye sina weight nitakuwa so light. Anajua my right why lie my life. Fear my life kaya ni scholar then mi nitakuwa delight. Cause you shine bright on my darker side. Ananipenda kunipakulia na kula inalika mpaka na filisika. Ana value so much to me juu ako na maturity. She borrows juu ana lack juu ya simplicity. I trust in me hufanya na ona her ability. Simple description ya my woman type bila ambiguity. She's not much, neither is she less. She's just enough. Kwa yule ako na chuki ama we ni wannabe. Jua yetu ni bigger deal manze. You are too late. Me chanda, ye pete. We were meant to be. My loyal princess, make me your loyal prince. You've got the keys to my heart baby. Please don't let them steal. Always your loyal soldier, niko duty on daily. Na mafisi waambiwe kuna mpaka. Sini washindi wasonge kando, hii ni team. Zima kando tufanye mambo na mpango juu. We si wa kando wala wa kambo, hii wazi mambo. Safari ya ngambo isha kuwa mpango. Toka kitambo kwenye mitambo natimiza mambo. Kani kulala nikamlalia nizalie wawili. Jem na chali ni watembeze all over the world. Tukue watalii, no need kuenda space. The one inside my heart I share feel. Na wadao nataka mjue, mi ni kiparara, niko na val on top. Nitampaka ni shine bright car the morning star. That's the point.